tshwanelwa alfa le omega wa tshwanelwa kreste morena wa rona tshwaritso all the glory and the honor it all belongs to you ke ya morena I need help tshwaritso tshwaritso ke ya habo